Ladies and gentlemen, exclusive from Worldwide Music. This is 408 Empire High Class Music.
Worldwide Music. Internationally known.
No other than Kapeshe Nainen, Kapeshe Kapoke. Tumuno Waman Wapana Babasonte.
Mukana kok filanga, wandem kafsa mkala vile kumono mwakanga mseke samseke sana. Kailinda mseke shanseke, samu anga padiko kashawa.
Ata amu, weka mwana kama ilonomu, dedi, techichimbo chama lidon. Shilefu hapo na kapepa na fisanda, yungu waba falanga kawada
na vasanda. Nalufati kumbali ulabosanga popi, lolo mwenji katale kanjubushe topi. Nani ya kupesa mbupantunga ponto, fila tukununi na bashala mazombi.
Mpopwe kengubo sheka sheka tawaku miapo. Naba pantu naba na nebo iyo tabamfu miapo. Se shapa kamwela kama leja kakonto. Next time munga watch tefi na miponto.
Fulwe fulu fulua, utumwa mpokuri ya teto mfilua. Aka akona karia, twano tunono tutuntundaria.
Mamacheni, nikaba pina mamacheni. Karabel, foka kill, bifios.
Lolesha fekala kwa deo njanshike.
Diamond inside ipa kambebe bamishike. Isi mbine kambebe bamichise.
1, 2, 3, 4. Pwiri kisha chibiti na ipa 4.
Kada 2 08 itawa itila so. Usheko boss man oro mario 4.
Wazuma chai bumba siumo vachuma. Kulitara lefunda vya chuma. Pavumu nifubo krongale duwa duma. Udali hote kupoka poku uteko.
Kapondo sana popena nda koma ila nishumuka sumina umonga na mkoma ola. Awankana nga pita nda fokola. Lolonga kamela shilati kumi fotola.
Lilo kukala mpalazo. Nina nambu wanu pazi sisi wakulako. Zimbaba balila kanga purako. Nangu pobe kipa washa nga purako.
Hello class pop pop. Poto vengi lila na punda na kong kong. Said why be but your poo is still running. Java tusu vile sana tipa tiwe shining.
Wendy Fuka ichef ya gai. Ifu fuba vyongo fuba bulo na nagai. Tatupenda tuchengono fuba gai. Tama kubula kubula nguliwesha hai.
Chamone pala lukuta vamukuta. Valishiva ni mtumburu si iya rukuta. Niloko mpanduka pavantuka. Ngeo pie vyorenya ni pavantuka. Chamone
nindenga vafeta. Mchila ila ibena vafenda. Kale wangu kuli swizi tets. Muzi ocha wileta tuka tets.
Explode.